Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sagirabe hidibe ono en jam hande talataare jeenay le route 2014 jappo yamde jappuri machine ma chapande nay e joyi ko le studio tamani do en maison de la presse mingoni Bokar Souri do kabaruji do petting jara to bogi jande to on kompidita hande do wiide den walde den le leed aduna sallu luni wietende OMS yamiri safare ebola fudda sawrirede nyawbe mali dum beydi bawde teddorde nyawgo sabide ko futi milliard goto e millioji temede tati kalisi sefa ciodirte mobilaji tiafaje kanyen hun fun kaaki ndogotorako landinal nanno kaldal aljengal fuddi matede dendo sallu murtube wietende CPAD dendo yaltude e eminela ana yi ana jidal bam ko hande bete hande fa ndawrida ko futi batede dow mudu sappo jeddi lewru utu warodo en yebo nanno hija kejaado ko mawdo horeji leydi o en kanko o yidi hande e kejaabe baale nanno jama kewde fa be kaltida hono jolle kawral leydi ndi nono futiya nangirede kenyen ministre kubeje o e denago kanko yehinu tumbudu sada samake o yehinu to o yiloyi ye humpito yaji to en honon kabaru denago yimbe no wori ton bismillah modon studio tamani nyaloma hande o neddo fu wawa sellinde wiide safare nyaw ebola ana wodi ja tiafaje puddi nden no horede e yimbe nden no walde sandu loni wietende OMS nde holliti nden nafi nyawbe yogabe fayiso yamiraka de tiafaje tiake addo o alniya ba mama fa nden den tiafaje nelde liberia leydi ni en den di nyawbe buri fu jalade mudum kede de Ousmane Diko
kadime OMS ndoki yamirore sawrirde lekki kesi kebaki tiawre nyaw ebola batino rabirini MS holliti kana sari e jokke sabe andaka no lekkiki worri pawarde e sawrde kutteji makki kanyi e wadde fa hebe no nyaw o tedore walinde wi kana danyo ko hawra e noki sawrite dum woni wayde chunchunkali noki sawrite ni teddina yimbe e wadde fa kala jamana dum kadime OMS holliti kala ko heba famuli hen andal yimbe wada fa gollo heba no yirivira kanyi eno jogorte ko warata ki lekki yimbe America kidi don tawriraki arande so kebi hen chamal lekiki anhani natu de liberia lende yontere
mali etu gotowe do enen dentini ko foti milliard goto temede ujinay temede tatikal si sefa fate do renyo ebola o kenye hono seria o bama ele batu ko foti ministere sapo en jegon do kawri ndi jawdi sodirte mobilaji tiafaje kanye kaaki ndogotora ko isafa gaba manando ndire marka tiaw kede ne umar waygalo
no golleji hedo go feccirino min nabi dum wonon kaaki tawrirde fu dum won nokkuji to hani nabeto miden gonde hokkude yimbe hakkilaji dum woni honno nyaw o rabirta no miden gonde hokkude dum le hen hakkilaji lobbi komi gonde gollude wakkati jono famim kollite yimbe be dum woni honno nyaw o sakkirte sa jeewido maldo wakkati jono hono yimbe be anan dewiri jaati honno hollirale adnar Allah dum fu dum hani rewirede fa o nyaw sakke wana hono uddude frontiere ngay ita sakkoto o nyaw sina yimbe be kalne wakkati furdu pammine dum woni honno to o nyaw iwratoto wakkati jono do mali do wala fu mo nyaw o yiyaye mudu sababu mudu dum wono no halaji kanyo ko min pamminta yimbe be ko non
sakira be tinne nel do mi mijoji modon e helloji Facebook kanyo e Twitter e studio tamani di enna on jarama
tamani
sandu murtube yaltube e emnelabe en nan dum woni sandu CPAD en fuddi jidal beta hande bamako do en batul lamdinirdo kawral aljebe gado wal sappo jeddi lewru tungal en hejaabe baale hewbe iwobe sahal leedi to en kawri e jonde de en barke sise lamdondiri e Ibrahim ak Mohamed hore je CPA o kedo dem barke sise
c'est très très important
fewi fa sanne ko hom fu waawi hollitidde hakkilantaako mudum downo region ngaji sahal di mbaawiri tabintinede ko ko foti laataade nafore mali ley ko warta en huubiri kala mi tayali di me feeseda sabi basiji mali di nanda hono kubbudi central afrique di na leede godde afrique di sa ƴeewi en paman wiide wondo malinke waawa yottaade malinke hono mudun ndenno mide hebi tajoral wiide so malinkobe joddima kaldi hunde fu hadataabe faamurde dow ndimaako mide welti faasanne dow ko foti yideede dow mudun ko mide yelli dun faasanne dental leede aduna de beediibe alangeribe mbaawo wallude ley surore tabintinore jam e deejere ley leydi malindi no laati fu ley dawridal ministre
kajado mawdo hore jo leedo en yidi hande e balle jama kewde bamako do on heewde fa be tottondiral hakkilaji dow landinal jonde alger daminangal sappo e jeddo lewru tungal en be koliti mette mabbe dow hono ko hadi yelaji mabbe en naftorede e batu alger jabbido en imirana kilu mayga wallam don diri is bayti ag akado kedo ne umar waygalu
notre concert dum golli dalno idum fudda lewru jeendu fa yettiade e lewru novembre ndu no watte fu yella miden kaba e yurku min jokkito dum won hono haggitere laamu min jaa hono min kaybirta yimbe be kanye jawlele mu en fuf fa yotto yono yimbe le nyongitibe wakande basio wodnonde yella na ngarte e leedi ndi kreduji gondi don di furdu kaldi kawri balliri alme leedi ndi dum woni jawdi yella na kaba e yimbe le bombe sumbu ngarobe le leedi meden
ministre kubeje sada samake yehino tumbutu kenyen fa o humpito hono no kaba runde na go yimbe worrito en o faccitani laami tombe en golleji di ministre o jaate heji bangal hono ko hejani lebbi jago garoji di en wonko o beydani du alhusaini alhaji ke dum mar waygalu
de parole
halaji kaladi do hen di dum jojinta dum won hakile malin kobe sa je hodo malin kobe landoto wakkati jono dum won hono leedele kerdirde men de hodo golleji mabbe dum won tiida laaji gondi de leedi meden di hobe mabbe na mila jaate dum won leedele kerdirde men de ana balla dum won hono ko malin kobe fu kaldata hala wota ko hay do dum kaldale kawrangal hani tuugerede hande baale hala nane de kuliti wi dum woni kawrite ngadde do ili hitane 2012 fa yottodo kawrite mawde dum woni gannoddo yaade do dum woni haggitere laamu dum fu dum hani dartinede e koyde mudum so mali yoppiri dum cangal fu be joppi ko hani ardinede ko sabbe de dum woni ko malin kobe kalata do mu
garuje jeddi mardude kaaki ngotirteedi ngaran nyibede gawo burem tumbutu gundam nyafunke kanye duanza kan fa yotto e kidal kanye ministre hakkunde mali e leedele godde o ena kanyu e minisma kanyu tongidi talki kawral leeden nokkuje du yimbe janginte hunde fu ko woni kabaru ko habbi e kabaru woteji e leydi meden di jaren banga region ngani meden jero mi hollitan on jokka wiide limgal mawgal fuddi wadeede e le gel segu nogay e jeddi sukabe temedere jangina denno kanyu eno jamira nja meri woni meri segu on jamiri be jaha denno be limoya hakke wurbe leyden gelle nogay e jeddi adadu malfe e dabaji mabbe fu ande dun sabi binta andinde ko futi laataade ngojaaji yimbe bangal kebe jawdi e hundu fu ko je famude adadu malfe jilotode tunde landingul commune ngaji sabim nan hanno sabim bini jokka hono hunde fu no kanan ko be segu yidude dow hono yimbe hono nanirte e golle bangal hono kabaruji njobdiji mabbe dum no biltirte goto fu fama na seriyaji nan hunde fu kumani dum hunde fu jokka an hanto ko servicing ko be jalini dum wadata dum sobe keba tonde no kanan ko be jalani be dum keba barkani e golleji mu hen batu goddo nyibirdo deejere wadi gaaw hala nane en jaleni serkuluji naydi en nootima batu o faabe kaltida dow ande nono hunde fugono je jafinoje kaldal hakkunde yimbe be kaldi dum hala nenno ko wodi hakkunde gollirde laamu o e walde leede aduna humaninde neddaku de du saldo loni wietendo pinudu kanyu hebi hakkille so joini o batu balde tati hande woni nyaloma keejenaado sukaabe wurbe e ley aduna o enna gam dum enna jeneese gawo e jeneese jenne anni yike sennude nokkuji mudum en famminde yimbe dum dow no jam nyibe wadirta e leydi ndi enna kanyum enno nyibinirta ballundiral figol ballon koyde nenno daminama sukaabe jenne kikiida hande faabe keba dum hollude horebe jeneese coincé cercle jenne o jaate be kollo ben kanan ko be tunbe dental bale jokka hono remobe rimo kuchala bami anniya yaadinde talki mu en e walde afrique daraniide hunde fugono hakkeji bangal dawridal wietende uada yimbe chapande jeego yon kawri e jonde de fa kumpite dow nafa yaadingol talki di en walde remobe rimo kuchala dawridi e goldirde leydi france jondo bangal yirwere so o batu hebi tabitide humaniɓe kabaru ndema sikaso puɗɗi landinde golleji luumo heeringo hanugo waɗirto enna faaldo kale lewru décembre waroru ndu enna maire en député en baale remoɓe tuugotoɓe ana e jiidal gila beete hande faaɓe keɓa yirwinde kulle ndima sikaso laamu mum o enna kala bawdi puddi pompede kulikoro gila kenye yimbe ko futi temedere chapantati en jetto natan le galleji e garuje ko futi ujinaji joy pompa nendo ye poson le majje nendo yalla rewbe nendo hamilbe kanye sukabe be kibina dubi joy anandeno en ngatu bawdi nendo walde USAID kanyu heje projet o en dawridi e tugo tobe do en patinje he munye seda sabi yewtara no wodi on jarama.